Yeah. I say lazima wajue na lazima watambue. Hii crew kali kama mfupa wa nguruwe. Rhymes navyoweka lazima wasiwe. Ukisema unajua wenzako wanajua sign. Ukiniona kwenye street wananifananisha na gaidi. Kwenye studio wananifananisha na chidi. We are ever ready kama Chelsea kwenye ligi. 2-4-4 tunakomesha mahasidi. Hip hop imevaa koti tunaingia bila hodi. Vina vimeshika rasti kama kadi. Navyoweka wanatetemeka, sio lazima ni the master bara. I can do better. We are rising, hatutaki get passy. Tuna bang bang, huu muziki kwetu kazi. Producer weka pozi, mtemeka hozi. 2-4-4 tuna wadunga kama dozi.
You know, hip hop at 2-5-4. Hip hop at 2-5-4. Skiza, hip hop at 2-5-4. Walodisha, washapisha, mino commando. You know, hip hop at 2-5-4. Hip hop at 2-5-4. Skiza,
unajifunza calculator badala ya computer. Na imbo wele mishamo na rap we gangsta. A bling bling hana mishi we ni superstar. Mziku na taji vina sio rahisi kitu monster. 2-5-4 tuko strong kwenye game. 2-5-4 nigga be ready for the game. Tuna rap at go doma nake wanna blow. Na bojiga MZ wada benda never flow. Was born to kill the game, that's why you don't fear. No pain no gain kwangu hamwezi kompia. Skiza kicking the snare, mistari na vunja gear. Put your hands on the air, muziku metrambolea. Nisikize kwenye radio live, kwenye TV. Nataka nijenge jina kama HIV. Geto YouTube za double B. Kitaka vura kitambi lazimo TABD. Mina tisha kama smoker mulize double D. I'm sorry for the niggas wanaodhani na wadis. I'm a rasta man na chutaka tunipis. Ndio manake mtu zima siogopi tarisase.
Indo hip hop nigga ya 254. Finger on the trigger ka kush na wa blow. Kweli ni mna channel la si mistari ni mbuga. So mkiniona mabana nimesha wandalia kimbunga. Rhymes ili yumba visasa zimebomweka. Mini simba sheko manza kutoroka. Asali misi lambi labda mnipe tu kamilo. MC anakitambi chadhani anambia mlo. 254, hiri game mini player nite commando. Leta blema unkea. T-boys goes in like a killer. Shut the F boys mini drag when you dealer. Kick to na snare zina wafanya wadate. Mindo was nightmare vina meso mia karate. Toja nazova mfupi utavalia kwa shingo. Mini mrefu na nangaa mshamba usiulizeki mitindo.
Indo hip hop at 254. Hip hop at 254. Skiza hip hop at 254. Walo bisha washa pisha mindo commando. Indo hip hop at 254. Hip hop at 254. Skiza hip hop at 254.
Eti nini, T-Boy Big Brain. I love my boy kwenye beats. Bianca Nero Records. 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 Skinny Channel is top 2. This goes to MC's Water, Room 16.
Tuna wa boom. Hamla la la cha tande kene mlale sio kisura mbaya kiroro mbaya sio.